go, 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 go. Unahitaji yo spirit, be positivity, life itabiliki. Kwenye riziki, lazima kuna visingiti, unafiki, uchawi, a lot of negativities. Go, 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 go. You gotta go, man, you never know. Bibiria inasema you reap what you sow. Huko street knock knock on them doors. Kamata wazima wazima chunda paka ngos. Jambishia pistol, kujibu na machine gun. Demu wako atatoa mlio ajaye kutumia chumban. Goja nkuachie hii go. Kana kichwan kwenye fan. Naweza kwa jirani ila sio mpinzani.
Kaju, kaju, bebeshwe mzigo. Kachini, kachini uwe mzigo. Si unachekia yo mapigo. Mapasi ya kisigino, Luis Figo. Tukai nyuma tamaisha kinama. Tambia inu tupendo kismama. Wengi wenu naanguka kwenye kusmama. Tupo kwenye uwanja wa vita unaita mama.
Gangira unga chafu moja.
Wewe
atuishi kiwoga woga. Shortcut ya mvivu ni kuroga roga. Atuwezi kufa siku moja moja.
Wewe go, 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 go. Go, 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 go. Go, go. Get money, usipopambana takupambania nani. No, no, life is no funny. Matusi yao nakuwaga kwenye matani.
Rumbani, techuk, nigawane na wana. Usisahau kuja na suti, mana jinsi zinalibana. Rusa kunikimbiza, ila siwezi kusimama. Kama ugomvi sio pesa, basi siwezi kupigana. I flip the glass like I'm bartender. Na handle cash kama bank teller. Wakijisi haa, unapindua meza, I'm too clever. Na niko farme kakadha, can't go get a go tena. Tuno kie fredha.
Chafu tatu chafu moja. Atuishiki kiuoga woga. Yeshi na nye wela mtu moja. Watutu wa Mungu watujuri kuroga.
Nimezaliwa kushindani. Wewe ndo unapambana na mimi. Oji chini macho juu. Baba ndo katisha tayari. Nimezaliwa kushindani. Wewe ndo unapambana na mimi. Oji chini macho juu. Baba ndo katisha tayari. Go, 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 go. Go, 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 go.